Njia ina jam sasa wapenda pita nimekaa karibia saa sita sasa kukaa nimechoka oh baby see you more than long time now nona ruto kamwezi jana nimeshamwambia mama nimefika tangu mchana anajua nimeshafika ameshafika amekasirika alipika tangu mchana ila sasa lunch imegeuka dina nimechoka kupiga honi na atuelewan Nimechoka kupiga honi na beep beep Atuelewan beep beep Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Kuna jam baby Hello Jonea, unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea Wewe ungekwepo ungejonea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Ninjani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Ninjani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Beep beep Atuelewan Nimechoka kupiga honi na Beep beep Atuelewan Beep beep Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe Atuelewan Beep beep Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Beep beep Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby my baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby my baby